Enzo Empire.
They call me Megatron. They call
DJ Govy One.
He got my jealous on. I fuck him like I miss him. Prison bitches be talking shit, but listen, my name is DJ Govy One.
Yeah, he's the one your mama warned you about.
Jokes aside, it's now time for some serious African music.
Music. Music. Music.
Matunzo Empire.
Washajipanga ninyoe, akili nywele sina taba nkikoe. They want to spoil, they plot and ploy. Give them kings me die.
Banjukaju, life ni fupi na misi chifungi na weka shida chini na tupa mikono juu. Banjukaju, banjukaju.
Kaboom!
Yeah! Yep!
Niambie tuwakomeshe, tuwakomeshe vishadae, wavimbe wateseke. Uwe nipende tu, nipena nyota ntembele. Wacha wivika kula, baby tushikane tuwakeme. Uwe ni doktor mimgojwa doma na mkikona mweza koni na pona. Umenija akili ni doma na kutanja mweza koki langoma. Tuifiche yosiri, tusioneshe dhahiri. Waga wana subiri, waone utamioni mwaga. Wambili awe mbili, mkwaza tuwe wakweli.
Natakata takata, natakata na penzi lako. Nanchadata tadata, kiri nyima icho lichokuwa nacho. Naridhika, ridhika, naridhika na humba lako. Na kuahidi nitakufa, nikija kulikosa ilo penzi lako.
Bembea,
mahabuba bembea, oh.
Bembea,
na kuruhusu ninginia kwenye moyo wangu.
Bembea,
lazizi bembea, oh.
Bembea,
mweza kona sikiara sana.
Nasi tunazima data, zimu zao tunakata. Tukana neka mama pacha, wawiri, wawiri, wawiri,
yeah.
Wawiri.
Ulivyo mtamura tele, sikari usongeze. Juzu na uzuri unao na shiba, mahaba legeze.
Kinikusa na sisumua, janja bingwa kusasambua. Meniweza mtoto wakishua, shida zangu zote natatua. Ndo mara na kubenda, palipo kufa tujenge. Usisikize wabambewe, menipende ni kupende. Nando mana na kupenda.
Tuifiche yo siri, tusoneshe dhahiri. Wanga wana subiri waone utavyo ni mwaga.
Hey, wambili yawe mbili, wakwanza tuwe wakweli.
Wambia wana subiri wapate cha kusemaga.
Baby, 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 baby
kiherere kimenisha. Leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako waninangawe. Saidi yanisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani? Mara kwenye kikombe, mara sahani. Ona katibu wa maji kisimani. Uenda siyo fungu langu, nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi, kimeota nyasi. Nilipita dirisha nafasi kuigombania. Kumbe basi nimeja na mlango. Ayo ni mboni yangu.
Kiza kinene.
Kibatari utambi umetumbukia.
Kiza kinene.
Ya ila khidira yangu.
Kiza kinene.
Imepekechwa nguzo niliyoegemea.
Kiza kinene.
I've been trying not to diss you. Mwenzako mini liko zina ishu mpenzi. Hope uko sawa, my darling. And I've been trying not to miss you. Ila unapoenda vuta yangu maumivu. We yangu dawa. Oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni kani. Mara kwenye kitanda, mara kwa shati. Hai, haya ni maruani. Yanafanya nakosa amani. Wenda siyo fungu langu, mekose kuchakua. Tusha zamisha meli, ya meisha. Nitaambia nini waingo, mugana tirena. Na my feelings, nikawa sikiwe.
Mji macho yangu,
kiza kinene.
Koro for you, tambi umetungu.
Wanakwambia talk is cheap. Usika chiba na kachini. We are please repeat, you are deleted it. Studi boy cancel la the wickedest. Simanishi posho ni kibonga mil.
Ni makoma na sufuri.
Mabahasha no no, nikiona deal.
Mamboga na michupigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo.
Mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo.
Na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo.
Na na na.
Mapigo.
Kama ni baya baya, kamu wababa hapa kuna kukwaya. Walewe sona haya, sura zime wabwaya, wanaona vibaya.
Tukipulizia mjani, akilizi na tutu matumajani. Na waacha tutu tafarani.
Oh, oh.
Kipulezia mjani, akilezi na tutu matumba jani.
Wanapigwa na pungu wazi ona, ona.
Mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Kofi man.
Mapigo.
Gonna change how you feel now. Sit there and you talk.
Nakupenda mami sidangani, taleta matunda nikifika hani, ikuimbie kawimbo darling, la 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 la. Ni muda mrefu mimi sijakuona, sije kanitoka ukanipa homa. Mawazo yaniponda, maswali akilini najiuliza kama uko fine. I will love you every time, gonna be your soldier till I die. Baby, because you take me high, higher. Baby, higher. Ukiwa meni miss picha yangu chum, ukiwa meni ataroho kaza ngum. I'm on the mission, I'll be coming soon, I will be there. Ukiwa meni ataroho kaza ngum, usije kasaliti penzi letu bu. You're missing my shoulder to lean on, I will be there. Yeah, I'll be there, I'll be there, there, there. I will be there. Yeah, I'll be there, I'll be there, there, there. I will be there. Yeah, I'll be there, I'll be there, there, there. I will be there. Yeah, I'll be there, I'll be there, there, there. I will be there. Yeah. Sisi sote tumeumbwa chini ya jua, anayepanga manani ya kesho wezi jua. Siwezi badili jua igeuke mvua. Tia imani tunonombe dua, huku mimi niliko sina ta holiday. I got my eyes set on a enemy. Mwambie papa, mwambie mama, nisipofika nikiwa hai naomba wasilie. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, 21 gunshots, ganda holiday. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, baby.
Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika yo, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika yo, kiko kukicho kimeji, kiko kukicho kimeji, kiko kukicho kimeji. Shika, 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 shika. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki. Zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki. Zimenishika yo. Kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha yo. Kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha, juni kimbicho. Washaki, ndio kende chain, kivuta kinge. Adiko play, nikitami uki. Nisaya rei, nikiki. Adiko vein, ati washaki. Ndio kende chain, kivuta kinge. Adiko play, nikitami uki. Nisaya rei, nikiki. Hadiko vein, tunifanya mara mingi niko hot. Kwa kifua, nukivuta. Na mamori wangu wote swa napenda kuzi. Kutoka ngware hadusi kuzushi ndaka tuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedi seko inadizi na fatu ziende. Tiki kam, nuzivute. Zote zote ka, zote zote ka. Shaki, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki. Zimenishika yo, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki. Zimenishika yo. Kikoko yo ndalili ya kunyongo. Pitisha mori utaitisha ni kubo sana. Ivisha macho zwere, macho nyanya na. Sisema kweli ukiulizo unasema bana. Niki, mevuto unasema bana. Maybe pengine kweni mori unajuana si. Kuna watu wakajomneza kwa sana. I mekubalika weki bado mchana. Kati kikush kipas kwanza kita mkarasa. Kumezo ya jomu utasikia ni koko France. Una joko smarti numedunga maklata. Unaza vapans waka mbio ruka pans. Ati zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki. Zimenishika yo, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki. Zimenishika yo.
If it's hot, we mix it. If it's not, remix it.
You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skit, 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 skit.
accelerator, speedometer, kusedereka, speedometer, accelerator, speedometer, kusedereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mini mkali. Utanipata na my boys nikikata mazi. Kwa dunda sipendi vita jona watiaji. Nikiserereka, napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerate.
Fill up baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Fill up baby, fill on me.
Accelerator, speedometer, kusedereka, speedometer, accelerator, speedometer, kusedereka, speedometer.
Odewa moranga nimekam na mandom, hizi tereni na seti zimetoka nganga. Odewa moranga nimekam na mandom.
Do that again. Odewa
moranga nimekam na mandom, hizi tereni na seti zimetoka nganga. Kina wapo wezi mpata milika sadam, wapo mna reda zini maharam.
Pigwa mboko, hii mchezo ni haram. Pigwa mboko, ni narungu na ni tam.
Boko haram, hizi tiri tunazite zina karam. Boko haram, hizi tiri tunazite zina karam.
Pigwa mboko kushodo loko nyoto, akosho polosho mapuneto. Itapoko mashata kani mento, unangawa madam ni kani dento. Nazia miniani nanguhu bila njugu, unastuka na utadosho na kirungu. Geos lekwi na mecheze ya madudu, nako dudu na nyuma anatundu. Toka grini na jabani kuchumni, kusetie kichomni, kurolie kindomni. Kuchambue kifomni, kumangie kisho, nikudarue before, nikuzamue dufo. Pigwa mboko, hii mchezo ni haram. Pigwa mboko, ni narungu na ni tam.
Boko haram, hizi tiri tunazite zina karam. Boko haram, hizi tiri tunazite zina karam.
Piga koto, washmana kingoto, shika toto amejazo na kijoto. Vile ngumu adi kuliko kokoto, ako kijani ni mkule tukimboto. Harami moto zikishika teka ngoko, gizani ni kunguri kumeja mapopo. Itapili ndio ni jenge kikokto, ndio ni pande ni jengwe ki round 4. Na murambi na muratish kwa kikombe, ndio ni sani zile nono na sikonde. Kama 40 itishe zote, akirombosa ongeza toke.
Contact 079 0355 1.
kutunom super seni pay ai akoso kona na ten fike pay ai nikutuma shada na kutay ai chacha na kingora sio kutay ai
digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida arufo kama shada ziki nice komi mina digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida arufo kama shada ziki nice komi mina
Minani, KLG mindani Zime shika, zime rie tuke jani Midia inari geto na mabiste babi Bulldogs nari area tumepige kambi
Inari, we the pretty girl team Give me your team, cause you know me own it
Round on the pace, cause you know we born it
Mamore wako ndakas bana si mabani
Kingale, ama shashamane Vijiti, ama ni majane Kamna mamu, nita magarange Mange uso metepo, nita zamandane
Madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida arufo kama shada ziki nice komi mina digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida arufo kama shada ziki nice komi mina
kilalo akikinge uskia jana kichapo akikinge mkishada kibao ama kijaki taska kinyaru kwanza kibanki rasta muda na kichingri siti mushi na firimbi nina bugi na siringi nina dungi ya shilingi kame dubu na kiingi kani mblina we machiti anazoza kama chiti ziki bondia pigwe miti kibibo ama ashike kifanta kiboza ama ugong na kada kishisha ama abong idada kirungu adi abenki tanda
digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida arufo kama shada ziki nice komi mina digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida arufo kama shada ziki nice komi mina
mindani ya jaba saini kuzama kasha madabiko saitu kana chana nika penka meiva juu niko waba chengisha seti saitu niko janta ni mamoshi tuzangale moratish ni anande chekia kina karo chekia kina anji wanapenda mboko juu isha chaji teka ngoko chuo mna kibangi cheki katelo na adelo ni machupa shuka na madam kuru wengzi kilipuka ndozi nice niko shopping ya aluta niko limbo juu ngeus ni mauta
kama kuna Kana mama yako usikuja hapa Kana mama yako kama kuna Kana mama yako usikuja hapa Kana mama yako kama kuna Kana mama yako usikuja hapa Kana mama yako kama kuna Kana mama yako usikuja hapa Kana mama yako
Kill my baby in the treetop Love so nice I know it can't stop From the first touch girl if I'm a weak spot We feel lover Monday I'm sure that we can link up Wednesday and Thursday we happy work so Friday I'm my day, nice to spot Can't wait to cuddle up so baby hurry up I'm for my weekend love Yeah, yeah When we make love
Wacha ni kutest Nyone girl ka leo tandress Nipunguzie stress Mjulu bang Bend bend Niku bang bang Alejandro chief inspector Nipo zako na zinyonya kama nectar Kitu mufata solo ni macheta Sio bomi nalipuka ni mavela Tunepuliza leo kivuvuzela Zime tushika zime tufunga kijela Riang ni kukambatia na kukemba Na mawezere uziza ya ayela
Kama kuna Kana mama yako usikuja hapa Kana mama yako kama kuna Kana mama yako usikuja hapa Kana mama yako kama kuna Kana mama yako usikuja hapa Kana mama yako kama kuna Kana mama yako usikuja hapa Kana mama yako
Kanipiga mate Kanikwata waya Kakonja na kapea miti Kuna nduru giza ni tititi Bobo shanta ya 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 Dushka wika oh mama mama ma Sato sato kaka kaka Nyundo msumeno tunapaka nana Nyonga nduru nduru Cheza chini kawa iguru guru We mtamu kaskari nguru nguru Makora kakondani sini turu turu
Kama kuna kana mama yako usikuja hapa Kana mama yako kama kuna Kana mama yako usikuja hapa Kana mama yako kama kuna
Kana mama yako usikuja hapa Kana mama yako usikuja hapa Kana mama yako usikuja hapa Kana mama yako usikuja hapa
SMS. Me a fish you in chest. Me a one boy now make the girl text.
But what is
she now stop. She a text off the phone. She now stop. Miss police call me but couldn't call me. Me the studio and a vice up a one chat. Next thing is a next girl that me the texting. She a cause a chat beating. Can't get me from yesterday evening. OMG, LOL. She a type be a fucker cause she can't spell. Girl, you know spell check, DWL. Better you tap text me phone might as well. God, God is a next girl that say she nah no credit but she nah Wi-Fi spot. She can't SMS only, can't WhatsApp. KMRT, I got me type back. Me know me phone soon freeze. The month I get a text from overseas. Well, UK, New York and Belize. Gala WhatsApp and I send text. Me see the SMS. Me a fish who interest. Me a one boy now. She now stop. She a text off the phone. She now stop. Miss me, please call me but couldn't call me. Me the studio and a vice up a one shot. Next thing is a next girl that me the texting. She a cause a chat beating. Can't get me from yesterday evening. OMG, LOL. She a type me a fucker cause she can't spell. Girl, you not spell check DWL. Better you can text me phone might as well. God, God is a next girl. Say she not on credit but she not Wi-Fi spell. She can't SMS only, can't WhatsApp. KMRT, I got me type back. Me know the phone soon freeze. The month I got a text from overseas. UK, New York and Belize. Up in Canada with the Maple Leafs. She said a boom boom selfie. Me say Lord Jesus help me. Help me. Ask if you help me. If she fuck me she only get wealthy. Emoji love. She wanna see the way I suckle love.
Spinning of the decks is the realest DJ, and she ain't your average DJ. This is DJ
Kofi One. I just wanna do it over and over and over again. Ooh, oh, you just make me feel so good.
Did you feel that?
Everywhere I go, nyanzi e buru buru hamza inako. Hasla na saka mkwanja sina do. Inabaki tu ni smoke ya taj na ina blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I'm keep it real, don't know why figures keep on knocking my door. Or do you wanna miss now, let me switch on a hardcore.
These streets we bangle, give them another ghetto angle. Sim sim we bangle, give them another ghetto angle. These streets we bangle, give them another ghetto
under. Killing you, let's sing a tab and kikoi. They want to spoil, they plot and ploy. Them kicks me die, punchlines keep flood. Atana dawa sinyoi, oh, atana panga sinyoi. Sifungi tab and kikoi. Love that you go fair, yeah, captain ahoy.
These streets we ban them, yeah. Another sim sim si ban them.
Another ghetto under.
These streets we ban them.
Another ghetto under.
Staki mazoea na matakataka. Ndo maana ni wachana wa matamata. Naona mwendo wenu umevuka mipaka. Wanojikuta madume na wababa. Ayo. God. Rosary. Ah. Staki mazoea na matakataka. Ndo maana ni wachana wa matamata. Naona mwendo wenu umevuka mipaka. wanojikuta madume na wabaka baka. Napenda majungu na sio pish. Ukingangana mimi tatingisha dish. Wanako na paka hamsh. So hata ukimpa gari ya kufikisha. Changa na imadage, minuwa fear them. Kichachamana zembisha mpaka marehem. Mnajifanya mko mbele niko nyuma yet. Mtawafanya vibaya mbele wakizena. Na wakalisha na mevaa sidiria. Sina nguvu za soda wala za bia. Tatizo nataka chambe kabla janya. Mina haiba ya paka, siwezi lea panya. Naweza nikatukana, mguu kwenye break, sitaki ongea sana. Heard you said you make me, what you talking about? Make another rosary, what you talking about? What you talking about? Make another rosary, what you talking about? Sili gym na unigusi. Nasuke pweza haini musti. Nikikugusa winuki. Na huwa siogopi matusi. Na wakalisha na mevaa sidiria. Sina nguvu za soda wala za bia.
Fill up, baby, fill on. Pull up if you feel alone. Fill up, baby, fill on. Pull up if you feel alone.
Just did a telethon. He got my jealous on, and I get my jealous on. I fuck him like I miss him. He just came out of prison. Bitches be talking shit, but they ain't got a pot to piss in. My name is Nicki M. I'm in a sticky Benz. That mean it's candy apple red. I'm Barbie, this is Ken. That is a Fendi fact. I'm with the 100 max. Oh, this is custom made. Donatella sent me that.
Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Shut, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm ra-da-da-da. Shut, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm ra-da-da-da. Ra-da-da-da. Ra-da-da-da.
They call me Megatron. Shorty's a Megacon. It ain't about the race either, it's the marathon. I put the squeeze on him, don't go with the beast on him. That ass clapping on the D, Hercules on him. My name is Batty Batty, I keep it tight for Zaddy. He keep it coming, coming, he ain't even dropped the Addy. Trunk in the front, front, I need a blunt, blunt. I own my own Moscato, bitch, we getting drunk, drunk.
Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Shut, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm ra-da-da-da. Shut, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm ra-da-da-da. Ra-da-da-da. Ra-da-da-da.
Nadia Vicky Fondes.
Tamu kama embedo. Utabaki umeli kubali. Taratibu wana mkunaji. Leo na shake kini kiminaji. Njoni ongeze. Ikamate usilegeze. Nauliza ni ongeze. Ikamate usilegeze. Basi ikamate yo.
Ikamate, ikamate.
Kama umependa ikamate yo.
Ikamate sana. Ikamate yo.
Basi ikamate yo.
Ikamate, ikamate.
Kama unaitaka ikamate yo.
Ikamate sana. Ikamate yo.
Kenyan boys.
Fire baby.
Rombosa,
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 Kamtoa mtu kafara kwa mganga apandishwe nyota wele dito aswed itagima sakrim eti ana Facebook password anaomba omba watu simu Indu clan my den umadeo shoko mtata kulipa madeni nando bingwa wa kukopa
Bondo sake Bondo sake Wondo, sack, Wondo, sack,
say Gondo,
Wondo, sack,
Gondo,
Wondo, sack, Wondo, sack, Wondo, sack,
Dezol Kabir,
Wondo, sack,
Indu VA,
Wondo, sack,
Ubenum Firakuba,
Wondo, sack,
Ubesi Marabay,
Wondo, sack,
Ubenum Pi Hotel,
Wondo, sack,
Debinia Suker,
Wondo, sack,
Gite Zubayaba,
Wondo, sack,
De wele sukar
Kondo sake
Gite suka mama
Kondo sake
De aboba ajuz
Kondo sake
Ubumasa karem
Kondo sake
Galurwa fi Dubai
Kondo sake
Tarawen fi godele
Kondo sake
De zolda katniza
Kondo sake
Tarawen uchatan
Kondo sake
De wele Toronto
Kondo sake
Yao nyaka muonaz
Kondo sake
Wondo Sak Wondo Sak Wondo Sak Wondo, sack,
say Gondo,
Wondo, sack,
Gondo,
Wondo, sack, Wondo, sack, Wondo, sack.
There's all the wheel,
Wondo sack,
Kabir wa wheel,
Wondo sack,
Baku look at it,
Wondo sack,
Galabuto was here,
Wondo sack,
Ube Jaffi Kalab,
Wondo sack,
Umaindu Taidir,
Wondo sack,
Ube Jibini Ababe,
Wondo sack,
Umaindu Sarir,
Wondo sack.
Dola little tid
Kondo sake
Waja liza gali
Kondo sake
Grujia pika mafi
Kondo sake
Nazbaz mtuku siko
Kondo sake
Deyaba ajuz
Kondo sake
Ubetez minya sukar
Kondo sake
Ainuku zer kev
Kondo sake
Ukarsha kabir
Kondo sake
Ubugul galmadir
Kondo sake
Tarawe nukafir
Kondo sake
Demi vinay
Saka
Weka kademu kako viti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki Yani Queen B Machine
Queen B Machine
Kako na Queen B Machine, sema Queen B Machine
Queen B Machine
Kame beba steki biki nika Queen B Machine
Queen B Machine
Kakiri na mazi ya chane nika Queen B Machine
Queen B Machine
Eneki zidi umengua nika Queen B Machine
Queen B Machine
Umala nyuki yani yani Queen B Machine Kulika weka kando malkia nyuki yani Queen B Machine
na queen bee machine ni goose programa teen basi nipe hiyo juice sitambuika ina teen jozo diaba ni kunyuke basi leo utatika ni ngoza wacha kwa kwa weka mna kamisi nikithani rodi naro kusukia ni mtaro misi fresha kwa mastingo ntakushika kilu baro na ukianza ati kuwika nitakumwa gadia zvara kugurumisha shimolo utadhani mcheza pano
weka kademu kakwa fiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine
Queen bee machine
kakona queen bee machine sema queen bee machine
Queen bee machine
kamebeba steki bigi nika queen bee machine
Queen bee machine
kakina mazi ya chane nika queen bee machine
Queen bee machine
eneki zidi umengua nika queen bee machine
Queen bee machine
umbala nyuki yoni yani yani queen bee machine
Queen bee machine
queen bee machine sema queen bee machine
Queen bee machine
nasema queen
machine kwada ito sa da pumping 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 niko pumping back up for the way I do the parking booty so juicy got my fist wanting kwa hii game kuna cheza kima saku chezo rak niga ukile todaku toko mrosho rilie tuko bafu nisha mkema na umpiga bafu chaku
weka kademu kakwa fiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine
queen bee machine
kako na queen bee machine sema queen bee machine
Queen bee machine
kamebeba steki piki nika queen bee machine
Queen bee machine
kakina mazi ya chane nika queen bee machine
Queen bee machine
eneki zidi umengua nika queen bee machine
Queen bee machine
umbala nyuki yoni yani yani queen bee machine
Queen bee machine
queen bee machine sema queen bee machine
Queen bee machine
nasema queen 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 bee machine
Tosheka zikubebe Ujipato majibeba Ujibeba sinikoli unatesa Kumeweza kuna venyo majiweka Umajibeba kuna venyo nalicheki Sezi lenga pia mimi shalaiki Hiyo luku kuna venyo naitaka Hiyo kitu
Weka kademu kwa kufiti kukula Don mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki Yani queen bee machine Kakona queen bee machine
You can be my baby mama Wanna take your class We can do for the summer Your body language
Tropicana
Boy, get a jet We can fly to Bahama
This is an exclusive Exclusive
Oh, baby Oh, baby Eh, 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 eh Oh, baby Bad girl, you can be my baby mama Wanna take your class We can chill for the summer Your body language Tropicana Private jet We can fly to Bahama Flat tummy chains on your waist Hiya You better than my ex I got the room party You can be my guest Hiya I wanna feel that taste
Sakata Girl, I like it when I whine it
Sakata
You wanna pull up right behind it
Sakata
Feel the wave coming right in
Sakata
Don't get too close
Sakata
I'm a killer baby no lie
Sakata
You know I can change your whole life
Sakata
Feel it burning like a wildfire
Sakata
Don't get too close I can tell you all love Say you only want a top girl Ain't nobody went like me But my love ain't free Been there hit it, don't stop bring it, body on lock feel it, hips tick-tock get it, queen, that's me No time for them basic beats Yeah, that drink got me lit I put my hands on my hips When I'm done, you're gonna miss me, yeah What you want, baby, I'll be your number one Nothing can beat me I'm in charge Listen to me, yeah, me, yeah
Oh, baby, da Oh, baby, shoka chin, baby, da Oh, baby, baby, da Oh, baby, katika, baby, da Oh, baby, saka, da Oh, baby, shoka chin, baby, da Oh, baby, baby, da Oh, baby, katika, baby, da Oh, baby
No, you like it when I whine it
Saka, da
You wanna pull up right behind it
Saka, da
Feel the wave coming right in
Saka, da
Killer baby, no lies You know I can change your whole life Feel it burning like a wildfire So get too close
Kunda, naitaka Kalamba, yonta ingata Karumba, nasakata Namototo, yonapakata
Cause I got what you want and you know it's hot Just like fire, fire
me show you what I can do.
Cause baby, don't you know
I got the rapa ba 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 ba.
Pick it down, pick it up for me.
I got the rapa ba 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 ba.
Pepeta. Oh, yeah, yeah. Show my thing, pepeta. Oh, yeah, yeah.
Maniye ya Claire akitingisha kanungo oh oh oh. Akani winki ya one time
ni yeah.
Akani feel it deadly
ni yeah.
Akasema luka jafunga
ni
mali nikibao ntapata. Akani winki ya one time
ni yeah.
Akani feel it deadly
ni yeah.
Akasema luka jafunga achwa de pala la 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 la.
Ni patik patikana patik patikana patik patikana. Patik, nime patik, patikan, patik, patikan, nime patik.
Okay.
Patikan.
Arrup.
Shule kafunga bindi, duka ndindindi. Nikaumia tu mimi mimi.
Kampata sle,
Royce ambumbumbu. Kaomba shisha shikishe tu.
Nika hisi nikatambe, ananyege kakarao. Akarambo na kanambo, kanipana mbaki mpango. Kaweka mchele pombe nikanifanya kobe. Nikapoteza famu kadhani ni wewe. Baby dongo oh oh oh. Utaniumiza ro oh oh oh. Wangu maembe dodo oh oh oh. Tutaishi mlolongo oh oh oh. Oh nawe we unanikemea. Nawe ulinichezea. Wacha we kuntetesha. Cheki alikupiga wembe.
Nye patik patikana patik. Patikane patik, patikane patik, patikane patik, patikane patik, patikane patik.
Na 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 na. If you don't wanna see me acting like a fool, if you can't keep up with my bad behavior, you can't contain me. Every time I'm up going around you, you know you can't keep up. They ask if it's my birthday, say what we celebrating. Everybody dance around me, dance around me. Not a minute, we're here, no
For bookings, contact 0790355139.
Mais comment ça, le monde est type, tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu dead ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu dead ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. Pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya air. Crache encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses.
Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses.
Na disi jali atarangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na niki chapa ni chapa nga jojena, chapa ni chapa nga jojena. Na niki
chapa
ni chapa nga jojena. Na niki chapa ni chapa nga jojena.
Poko ya kondika unayakawa. Safisha rungwa lafu maliza na madawa. Usishike tire na manjoti wenawa. Kula kula selia chura kula selia swala. Leo stoki mbata leo shangi na ngapongi yezi isha na ichapa lala. Adi mwage malala ukichoka lala. Nikundaka lala na wavua kube na
nani kitana. Nani kitana rangi mirakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Nani kitana ya karangi mirakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Nani kitapa ni chapa nga jojina. Chapa ni chapa nga jojina. Nani kitapa ni chapa nga jojina. Chapa ni chapa nga jojina. Nani kitana ya karangi mirakimba. Bado gari
chuma kwa chuma visha umana. Ugepanua mawazo tukinazama. Wende keza ubisho. Unajale kuvaa hauna geto. Shikaji na wanafiki. Uwamini wana siasa. Kubisiana bisiana. Shaba na soka la bongo. Shachaga. Afuka sa kinya kiusa la kichaga. Shachaga. Izo mambo za kitoto shabwaga. Shachaga. Kuwaza tungilikiwa kwenye ibada. Shachaga. Matusi, skendo, nisha kuwa baba.
Shachaga. Thanks to God.
body pumps na vuta. Nisha chaga kuwaza kufa. Na bomoa kuta na jenga nyufa. Na ukibisha tunakufa.
Nisha chaga maneno vitendo tu. Pesa kiwa mingi kufumua mijengo tu, yeah.
Kale za pesa ya mbongo. Bolingo msondo. Kamata toto ya bongo. Kiwete tupa magongo.
Shikaji na wanafiki
shajaga.
Kuwamini wanasiasa
shajaga.
Kubisana bisiana
shajaga.
Shaba na soka la bongo
shajaga.
Shajaga, shajaga. Apata kenya kiusa la kichaga. Shajaga, shajaga. Hizo mambo za kitoto shabwaga. Shajaga, shajaga. Kuwaza tungi nikiwa kwenye ibada. Shajaga, shajaga. Matusi, kendo, nisha kuwa baba.
Shajaga. Umeza kugongea, nguo za kwa zima ndo natokea.
Shachaga,
mapenzi ya kushare. Nikikupa leo kesho ndo napotea.
Shachaga,
mi kwete kwete, kwete kwete kwete. Mi te 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 te, te 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 te. Shachaga, shachaga. Apata kenya kiusa na kichaga. Shachaga, shachaga. Hizo mambo za kitoto shabwaga. Shachaga, shachaga. Kuwaza tungi nikiwa kwenye ibada. Shachaga, shachaga. Matusi, kendo, nisha kuwa baba.
Shachaga. Jacko baby.
Kupenda penda ovyo. Kulilia mapenzi. Mi shachaga. Ebo na mbio shachaga baby.
For bookings, contact 0790355139.
Free neck. Yo, na mindo ni shachaga yungo yani.